kakhulu kuwe sukalamile eminyaka mina ngilindele lukhulu kuwe sukalamile eminyaka mina ngilindele lukhulu kuwe sukalamile eminyaka oh maye ngilindele o lukhulu kuwe sukalamile eminyaka
uthito azike tsana lezi
sukalamile eminyaka mina ngilindele lukhulu kuwe sukalamile eminyaka
wena banga kanjani namantombazana akhuluma isilungu mina ngisuke emakhaya shuthi mawona mina wena ubona ubhuqu mina ngintombi yebhinqa wena udlala ngami manje ngize ngibona Give me my
sukalamile eminyaka mina ngilindele lukhulu kuwe 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 sukalamile